kaka mambo flani mpenzi we. Kila mtu anajua wewe ndiwe demu wangu na kuzimia sana. Ila vema kukutema, sasa bora uchonge. Mapendo yako kwa vitendo. Wanago wanema, siba kwe siba bidi. Olinganga nimba, toba mwesi wanawe. Wanago wanema, siba kwe siba bidi. Olinganga nimba, toba mwesi wanawe. Chonde chonde piga kura, nikubali nifurahi. Uwe wangu wa moyoni, wanga wafe wachizike. Sema wapi tuende, panda chomba ni tuanze. Wawili sambamba, kama jogo na manyoya. Wanago wanema, siba kwe siba bidi. Olinganga nimba, toba mwe siba nawe. Wanago wanema, siba kwe siba bidi. Olinganga nimba, toba mwe siba nawe. Wanago wanema,
www.mp3ugandanmusic.com.